Bambi phone, Andy.
Olele mama. 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 Chaifa mina kuse kume ilanga. Olisa mama ngizobuya ekseni. Imali ngenile. Olisa mama ngizobuya ekseni. Ngiyaxolisa mama ngizobuya ekuseni.
Listen, mama, I'm so poor, I'm sick.